ngeri gye naliko wano ndimuntegeerera ddala kajubi godi fulomuzimba ennyumaka abangi bampita kibijjigiri nyambya bayiwanga sente balagentebwa okulambula mu zzu sente muzeewere nga nze mulabe eddubu eribeera limba neemanya obubisi bukumibwa kale wadde okunzija mu mbeera ekikulu nti muleeta sente nga seetonyaate byaddiibuula mwattu nange ne sikodowala bwe muzimba ne nzikomyawo omanye zange ziriibwa bakyala bwe nnaabalimba nenganyulwaki okwekolako kutwala sente omuntu anyirira asaananga kuwa kale bw'akuganza n'otamutonera obozizza bwa nnaggumula balina okulanga enviiri ogatteko okuyonja olususu n'ensawo ye ey'amalidaadi mwateeka buli ekimubulagu kuba kumanyiza kujjo bw'akuganza n'otunula eri yensonga entoza sente n'ensasula eyeeyonjeza ekyo twakimanyiira ogula olugoye n'owumulamu naye ngatte etwala ebbanga kwoteeka bino ebyokumatu naye ebizigo bijja kutubya sente zaabyo zayitiridde ate omukazi ateekwa kuba nabyo n'asobola okwakayakana ogw'omusolo ogwatugerekerwa ate mwakyo kimpoobuuze teri asasula aweebwa lisiiti naye abasajja tuddinganayo baalabye tukukuluma tutyo ne beekunga bagende bapakase bw'abibanja n'ojuliza enkya adda nabyo ng'ava ku mulimu yekibakwasa ndi bbaaga buli mukazi ojja ogenderere ensawo yateekwa kuba nayo n'olwessande okgenda okusaba takkiriza muntu kujaaza abe muganda w'abeere bba baazituuma tuulubokisi naye olowooza zeetikka biki zitulubogisi bizeetikka ababiseera nnyo era nsekerera kyagwana ng'owewuwa kusiiwuuseeku nze nakebeddeeyo wange abakazi basaasaanya nnyo batikka losoni ez'ebbeeyi ate tyubwasussa ne munnya essimu yeeteekwa kubaamu mu byempuliziganya eryotteeka alodinzeeko eya tayimu naye ntamunkuba bipinga kopaggaalo wa bulawuni pawuda byonna n'apakira muli n'obutundu bw'obuwerowero bo bagamba busaaba pawuda njanoonyereza ensonga eyo kuba abasajja bakyankalanye timwanditikka n'ebiralalala bambi abakyala ne mbawolereza mukkirize bagenda kulwaza mutambule nga mwejjiiridde kubanga tubaliisa bye mutalya olw'abatolotu n'abatukuula tulubokisi n'abakazi ne banneewuunya bwe ntegeera gy'okolera wa manya ensawo y'obye beetisse bakazi abakulu myaka ataano tulubokisi akwata nneneko kuba agitikka fuulubboodi olw'akalonda gw'abaakozesa ngaalubindi ze ez'amaaso mpeke za lusaazi n'apakira muli ne mulingo w'olufugge kyapambalaasi ne bayibuli ye ne zireeta battine jaazi n'abalala bano abasomyeko bokisi zibanga puusi n'ateeka mu bulago n'erengejja naye olowooza mujjula muki manga apaakinze obusanuluzo toyira ekipepa ne lipusitiiki tiisi bulaasi n'endabirwamu abakazi aba wooteeri n'ab'emidaala bansanyusizza batikka ekitabo n'ebbayiro atonyeza mulyazaamaanya akaveera kakenviiri ne leesu zino ezeezingirirwa n'obuti obulinga ensiriba kwasenya okutunda amalewo obulungi buno ebeera ndabika ngamba kweyekyakwaza guno omulembe gujja kuleka odde mu kulowooza amalogo kyenva ŋŋamba tulubogisi mu bimpimpi nsemba zibeewo yekulaga ab'oli mukyala ng'ekalidde n'ogirabirira n'abasajja ŋŋenda kubasaba nga mukazi waana atambulako kyekinga tulubogisi omujjukiza ebyatapakidde tezitikka nnyo bintu biryawo kuleka sipana zenkumenyedde mpozi mulimu ab'ekyejo abatikkiramu ennyondo ekuula kyekiva kisaana okukebera otambule nga yejjeeredde oluusi tubaliisa be batalya olw'abatonotono abatukuula abafumbo ŋŋenda kubasaba tomufumba kuulenga bba so sina makale y'amannyo ekiddako omugenda kutabuka kwesaabasibya empingu kuba wano mundabira abaalemereddwa ekibijjigiri asaana kulabako nze mbagira abakazi abeeyongeze.